The Human Rights Talk is brought to you by Bonela. Bonela, making the right to health a reality in Botswana.
11:21 on Duma FM, more talk, more music, and yes, we are on it. It is a Thursday. Re bua jalo ka tsone ditshwanelo hela jaaka gale go tswa gone ka bonela ke na le me tebogo ga re itsang we leng gore o tswaka ko the policy and legal office. Re tle re lebile tsone dikgantse le gore ha go tsena mongwaneng jalo re tshwantse gore re itse ditshwanelo tsa go le motsadi ditshwanelo tsa ngwana jalo re tle re lebeletse dikgantse ditshwanang le parental duties, parental rights, co-parenting, care agreements, and more. So make sure that you become a part of the conversation. We are on 3500131. Also, you can send your message to 7628-1885. A very good morning to you, Tebi.
Good morning, Gwi. Mm-hmm. And of course, a very good morning to the listeners.
Yes. We're touching on a subject, it always brings two people that have brought life to is a beautiful thing. A lot of times, most of the time, I don't know if this is a Botswana problem.
A bundle of joy, kantele, retebe rilwa, ebe ha nguri dirisa.
Emma.
Bundle of joy.
Now it's not even a bundle of joy. Imagine.
Emma.
So to go bonela jalo, ka tlotsira simolla hela gone ka gore re tlhalose gore lona le kalana le la bonela le dira eng le ko ka mandate wa bone core objectives king tsa gone ka go bonela.
Re bidiwa Botswana Network on Ethics, Law and HIV AIDS.
Emma.
Ha re khutshwahatsa ebile re bua ka lerato ra re bonela. Tota tiro ya rona hela ke go netefatsa le go buelela. Tota ke re hela re tsenya masheta mo go boneng gore mongwe le mongwe mo Botswana o hithelela tshwanelo ya gagwe ya botsogo. Mo ka sekgwa re re making the right to health a reality in Botswana. Ska nna sengwe hela se se kwalwang mo dipampiring mme hela tota re hithelele botsogo. Botsogo jo re raya botsogo ko gongwe ko kelong kana ko e leng gore re bona ditirelo teng. Mme botsogo re tlhaloganya gore bo simolola kwa lapeng. Botsogo bo simolola matshelo ko gae ke gone ko botsogo bo simololang teng ebile ke gone ko botsogo bo helelang teng. Jaanong ga re dira tiro ya rona re itemogetse gore go na le batho ba e leng gore ba tshabelelwa ke go gatakelwa ditshwanelo kana re re baka ga mosing. Ga re bua ka dikgang tsa ditshwanelo re bua ka bana jaaka e le bone ba e leng gore re tabe re bua ka bone tsatsi eno. Re bua ka batho ba tshelang ka tota ke re batho ba ba nang le bogole. Re bua ka batho ba tshelang ka mogare wa HIV, re bua ka bomme ba ba gwebang ka mmele, re bua ka batho ba ba ratanang ka bombolo bongwe hela, re itebagantse le batho ba e leng gore ba bereka mo moepong, so mine workers. E be re bua re itebaganya le batho ba e leng gore ba mo dikgolegelong. Ke tlhalosa, ke raya gore bue, ha e le gore ha o reeditse o le Motswana ko gae o bora, mme nna ha ke reeditse. Jaaka go kaiwa jaana ga ke yo ho ga re re gore re ka sekire go thuse. Emma hela ga utwa ka rona le ke tsaetsego gore na go ha ditshwanelo tsa me di gatakilwe kana ga ke tlhaloganye gore go iragela yang le gone o ka nna wa re tshwara wa re lebisa kgang ya gago mme ra go kaela gore o bone thuso ke gore o bo o dirile ka tsela e ntseng jang. Mme ke re tota dithuso tsa rona ga re di ha kore go na le ka ga e leng gore di dira ka teng. Sa ntlha re se re se dirang ke go dira dipatlisiso ka gore re le kgota le e leng gore la buelela kana gore o buelele sengwe. For you to advocate for any position o tshwanetse gore o bo o ta o na le dipalo o ta o na le sengwe se e leng gore sega se o se buang boleng. Emma se sengwe se e leng gore re a se dira ke go dira mo re reng capacity building re tsibose batho kana re rutuntshe Batswana ka ditshwanelo tsa bone maikarabelo a bone hela jalo ya ka re le ga jaana mo gongwe e le gone go rutuntsha bodiredi. Kana ga re raya Motswana re re itse ditshwanelo tsa gago gore o tle o kgone go di hithelela ka ga bodiredi bone re bo sa itse gore re raya Batswana re reng kgantele re nna le dikgothang. So re raya gone go raya ko nne re kopane rothe re tlhaloganye ditshwanelo ka tsela e lengwe fela. Sa bohelo se e leng gore raya se dira ke go ga dithuso tsa semolao. ha ile gore motswana o gateketse tshwanelo o ka ta a ikgolaganya le rona ra mohabo kaedi ha ile gore ke khangeleng gore eta hella e gore ga go tsatsekelo ke khang re ta nna re ntse re motshwara tonto tshipidi hela go ithelebere gore ga go mme dithuso tsa rona di mahala
mahala
emma mme a ke re ga se khangwe lengwe e gore ga go tsatsekelo e bile ga se khangwe lengwe re etsa yang so e re motswana ha re tshwara a thaloganye gore khangwe lengwe eta ena le ka ha ntseng ka teng e bile ya seka kwa ebe ile gone re ka itse gore a mie ke ena le
thusa
emma le bo leng jwa yone botsepa me mo ile gore re ka isa khota sekelo emma
okay ke solela le lone gore ga o sna go yala jalo motsona o setse itheletse sengwe tota le mo la boneng o hitileng a re ne rentse re yela tsitswe hela jalo ne ile go gakolla motswana gore ba bonela ya lo dira eng yanong a re tsene mo khanging ya gompieno gone e leng gore ke khangeng gore ga ke itse gore ba tsona re tshwanetse thata go rutiwa gore re ne re instile gore kana ha gona le ngwana moteng ngwana ona le ditshwanelo motsadi le ene ona le ditshwanelo ha ka re le babedi re tsitse ngwana ha go te go teyanong ka gore ke nna le ene ya no ngwana o ke wa me ya no wena ka gore o go gongwe o itse moletse lwa pele ha go gongwe e bile o setse o lebetse ka ngwana o nya o tla na o ntse mo checka hela no o ka ngwana e okay sharp e no go siame ngwana ha tswe e nya go siame mo ise spatel so ha re tsena gone mo dikhangeng tse le gore ke tsa ditshwanelo tsa bana jalo a re simolle hela ka gone go tlhalosa pele gore ha re bua ka ngwana re bua ka motho o kana nkaeng
emma tota o bolela ruri ha hore go lebega kitso e thwa e thaela go lebega e thaela ka gore re batho re tsela mo sechabeng mme bile ta ithele re bona gore batsadi ba itana ka no ga yudwa
thata
mabakeng a ngwana mme ke re jaaka o ka bana ba na le ditshwanelo mme ditshwanelo tse re di ithela mo molaong wa bana ke kgothatsa motswana mongwe le mongwe hela gore a sekaseke ba ba na leng kolo e uri ana hela mo yestrainyana 7 pula o taya mo ithega o taya tswa ka ene o bo o ikatumetsa ga government printers gale o ye go ithekela molao wa bana o ipalle
kana o itime ya time ya 10 pula
e kana o itime ya time hela o bale molao wa bana o uto o thaloganya ka gore ke ete ke re batho ke re ha gona le molao mo lehatseng la Botswana o re golegang rothe re le setšhaba kana tota ke re o re tamang ke molao wa bana jaanong mme re ya le re hela re gakolola Batswana ka gore ke kganyeleng gore re itile ka yone beke e hitileng gore ditshwanelo tsa bana re ratse dintseng jang ngwana o na le tshwanelo ya leina mme go mo gona le go confuse motswana gore o e le gore ke mang yo o senang leina go taa go te ga ngwana leina le le mohantsi ridi
o seka wa bitsa bo matlhomola
wa bona bo dikeledi ke maina e leng gore ne ratswaetse ke di bone wa bona maina a ntseng jang a e leng kana setswana sa re ina lebe
la marelo
seromo so a nne gone gore batsadi gang bana maina na ile ngore a mohasi rite se ka ra setsa go dile yanong e be le gore ke ha leena petunia e le gore ke bata go distance from
kidibonye
motho a modimo so ngwana o na le tshwanelo ya go itse le go thokomelwa ke batsadi ba gagwe ka bobedi
a re simole hela re enwelle mo go yone
eo jaanong ha re lebella mo bolaong wa bana gore o ka o re thalosetse gore ha o tare ngwana o na le tshwanelo tota ke re hela gore parental duties jaaka o kaile gore maikarabelo a batsadi
mo bana
emma mo ngwaneng ke a ntseng jang jaanong ke tsile go ikopela gore batswana gongwe ba nkinele diatametsing
e re tshwane
re o bale jaaka o ntse se ka re kgantele ebe go tetebo go tshetse molao metsi emma ka gore rona o batla go bua ka Setswana jaanong ha re lebella section 27 ya the 2009 Children's Act e re raya e re the primary duty to care for and maintain a child shall rest upon the biological parents of the child.
Biological.
Ehema. Rera molaora gore maikarabelo a ntha a go thokomela ngwana. Ha re care for and maintain. Go tawa gore emotional care
gaker eh maikuto a ngwana ngwana ka usugile jang ga teng ko skweleng ga bo go te maintain go te wa go te thokomela ya nung the materialistic needs of a child eh go roja engwa paraing ya ka go le mariga yana ngwana ka a o thutahetse tsedintseng jalo eh me mola wa thalo sa gore maikarabelo ao a nthantantantantha hela motho wa ntha yo eta reng ha re ta re ngwana o thokomelesegile re lebella batsadi bagagwe
biological maybe let's break
biological.
Down biological
emma ba matsalo
ba ba ntshotseng
ma gwe ngwana le rragwe ngwana ba ba tshotseng ngwana
this responsibility lies with them
primarily gota gote they are secondary people
emma.
But primarily that's where the responsibilities lie. Me molao o tswella ka go thalosa gore where those parents do not live together, they need to be carried out jointly by them, unless it would not be in the best interest of the child.
Okay. Ke batla gore be re tshwaragela jalo. Re tsile go boela go go yone. Re tle re hena kolone e be re le ke gore be re tsenya le motswana gone go re motlhalosetsa gore kgang eo ga re bua ka yone in depth eta re tsa jalo ditlhogo tsa dikgang Thebi ha re sena go tsa ditlhogo tsa dikgang a re tla bo re tswela ga kologolo jalo gore re na le ba bonela mo ene gore re bua jalo gompieno re itebagantse jalo le ngwana ditshwanelo tsa ngwana re lebile re simolela ka parental duties ga kologolo gore o ka tsaya karolo mo 7628 1885 wa romela jalo molaetsa ka potso kana ka kgelo e leng goreng o na le yone.
Listen to the Human Rights Talk every Thursdays from 11 to 12 noon on The Prescription, where we discuss our rights and responsibilities. Let us know our rights so we can claim our rights. The Human Rights Talk is brought to you by Bonel. Bonel, making the right to health a reality in Botswana.
We're definitely trying by all means to making sure that Bonela makes sure that you're making health a reality to life right here in mo Botswana ya ka gompieno le gore ya lo re nete hatsa jalo gore ngwana o tlokomelesegile re go ruta jalo ka tsone ditshwanelo tsa ngwana re go ruta ka tsone ditshwanelo tsa gago o le motsadi le gore ngwana tlokomelo ya gagwe rona re le batsadi ka bobedi re diragatsa jang gore tlokomelo ya ngwana e nne yone se ka ra ba jalo matlhoki a rona kopile Thebi
Emma re hetsa go thalosa gone gore batsadi ke bone ba eleng gore ba gore botlhokomedi jwa ngwana bo ma batsading ka bobedi re hetsa go bua gone gore ha eleng gore batsadi ba ka bo ga ba nne bothe they still have a joint responsibility to care and maintain the child ke ra gore ntse ba tshwanetse ke gore ba patagane le kgodiso ya ngwana me mola wa rona wa le mo ga gore matshelo go gae ga se matshelo a thamaletseng ha go ngodi o dia iragala batho ba kgaogana ba bangwe ba thokagala janjang re le mo ga gore mola wa rona wa thalosa gore ha ileng gore mongwe wa batsadi ke ra motsala ngwana o thokahetse kana batsadi ba ga ba nne bothe ile monna le mosadi mo lwapeng ba ile ngore ba thokometse khudiso ya bana
gore ba sa nyalana
kana ba sa nne bothe ke re we have to acknowledge gore go na le batho ba nna mbothe mme ba sa nyalana mme ba khudisa bana emma so molao ga o re ba nyalane ba re living together as a nuclear family
oh okay
ebe o le mogha gore kana ha motsadi yo mongwe a seyo gona le batsadi ba re thaloganyang hela gore they are not playing any role in the child's life
absent parents
parents o le mogha gore mme gona le gore gore o letella gore motho yo mongwe o ka tsa buikarabelo jo bontseng jalo so wa re relatives guardian adoptive parents mo gore ang gore bo mkukule bone where these circumstances prevail they can fulfill the role. Ke ra gore nkuku a gwe ngwana o ka nna o ka thokomela ngwana a nna le ngwana ha ileng gore one of the biological parents has passed away one or both of the biological parents o thoka hetse kana mongwe wa the biological parents ha nne le ngwana kana
ga yo mongwe ga a thokomele ngwana
aha
eh such that it leaves a gap kana
in the needs
tsa ngwana re gakologelwa gore ne re bua beke hitileng gore kono kono ya molao ke gone gore everything should be done in the best interest of the child should it be deemed in the best interest of the child gore go mwenkuku a nne le ngwana kana a relative a nne le ngwana then it can be so
and so gore ya no nkuku abe nna ya no ngwe le gore ene o stepa in mo that gap do we do this the legal route or do malana hela molapeng ke re nyam ma go thato ma hei tsa tsa bebe ke o motho a modimo ga ke na ga ke nang
emma bogologolo no go dira jalo eh batsadi ba rona ne ba godisa bana hela e be re tsatsileng ha ontsu ntse bo go dikitso tsa ngwana ke
emma
a go sa thoya nong go le motho go jalo eh le rona hela re le batsadi batsala ngwana re buile ka co-parenting agreement so gongwe a re tolele ko pele ga re ya ko go reng jaanong ha motho o mwene a tsa ngwana ke ha go ntse jang emma so molao wa rona o na le o re letella gore re le batsadi re se mmogo biological parents re nne le tumalano
re kgaogane
re kgaogane
no longer romantically involved
emma go botlhokwa gore re dumalane gore mme ngwana yo wena ra go mogodisa jang it should not be taken for granted emma gore nya wa itse gore ona ngwana o ta bona gore o ira jang e nya
ha nna ke ka ruta motho di responsibility ga le motho ona
kwa tualo ga kere eh nne go tshwantse gore go nne le tumalano
a binding
okay. A binding agreement gore tsatsi le o sa dirang re kgone go boela ko mora gore re e ena ya re ka
diwa
la bobe the second day of July 2020 ona wa bua gore wena o tana mauntsitse 400 pula go di le kgwedi eh so the agreement ya co-parenting o ta ithala mo section 29 ya molao wa bana
okay
me section 29 ya re where the biological parents of a child are not married to one another and do not live together they may enter into a co-parenting agreement maybe le mola o tswella gore thalosa gore agreement ya e tshwantse gore e tena leng ya bua gore e tshwantse gore e bua gore ngwana yo o tsile go nna le mang
so we both agree
thank you ma gore bui o tatsa ngwana kana tebogo o tatsa ngwana kwa ena o ta nna nna emma me bua gape gore ngwana yo utse gore motsadi o he o ta determine the upbringing of the child a ke re o tshwantse gore o tseye ditshwetso ha ngwana a lwala kwa ena o ta tshwanang ke gore o tseye tshwetso ka di holiday ha ngwana a tshwantse gore a ye gae kwa ena o ta tshwanang ke gore o tseye ditshwetso ha go te go iwa school tripping ditshwetso di tse go tshwanela ke gore ditsewe
me ditsewa ke mang
okay. So those are sort of scenarios that determine the upbringing of a child I get it, the everyday decisions
so it doesn't mean gore ha ke nna le ngwana ke tsa tshwetso gore go iwa tripping be ke re tu gongwe ebile ke sa bolelele the other party gore ngwana wa tripping so re santse re dumelane gore nyaka gore gongwe re dumelane gore nya o nna le ngwana ko ena o tla tsa ditshwetso tla nang kitsise
emma o mphile marapo a gore ke tse ditshwetso
so santse re dumelane marapo gore nya yana ko ena wa tsa yana
iska re ha ke re nyaka ra ha di bona re di butswe eh ra go thola mmangwane ko Rustenburg ke gore ngwana ke ena wa go ira eng ko Rustenburg wa bona gore khontsa eh re tsaloganye gore ina wa co-parenting agreement we've made a decision gore which parent shall determine the upbringing of the child re sa re gore wena yo e leng gore ga o determine the upbringing of the child o ka stone le ka rolo emma
okay
e tswalla gape e bua gore motsadi yo sa nne le ngwana yo o tata go thola ngwana leng a ke eh gore ke tata go mmona mokgweding gongwe ga raro kana tota ke ta mmona gongwe hela mongwe geng ke busy Eh ke ta mona
ga
eh ga ngwehela mo mongwageng kana weekend le weekend ra kana mma ke bata go bona ngwanake so these are the sort of things tsedi leng in the co-parenting agreement over and above that e bua ka di financial and other responsibilities to each parent to a child motswana how lin re wa ngwana o nna le ngwana me wa ngwana yo o tshwanetse gore lene a duele maintenance maintenance ga se responsibility ya re anela me
hela
eh ka gore you are the one primarily responsible for the upbringing of a child mmele ene o tshwanetse gore a ntse maintenance mme o le rre o na le dithata tsa gore le wena o ye kwa ga magistrata o ye go faela for maintenance order hakere
okay
eh go rotlaim maintenance le wena ka gore ke tshwanelo ya
motsadi
ba tsadi it's a parental duty number 1 and it's a right of the child.
Okay, so how do you know that you want to spend, you want to spend half-half? Yes. You want to spend 200, you want to 200.
Yes.
And then this money, I akai.
How do you know that you want to spend half-half? It means the money goes to you.
Uh-huh.
You are the administrator. Of my dear
funds.
Molao o tswela ibile wa thola motsadi yo eleng gore ga a dirise madi a maintenance sente.
Mhm. So go sentse gore ha ke tsa madi ana ke be receipt gore ka moso ga o tla o remetsa kana retso ke eng ke bona ngwana ntse magaphila yana.
Ke mma kgona go dira jalo. Re ke rutu bo re ba tabalela ba re batho ba modimo. Na kana ke tswela maintenance mme madi a maintenance a hella mo muriri.
Mhm.
So molao o wa thola. Gore madi a maintenance a tshwanetse gore a diriswe mo ngwaneng but tota ke re ke wetse kgang ya co-parenting agreement ke re to formalize tota it is a formal legal binding document in the sense that ya faelwa you file a copy of the agreement at with the clerk at the children's court how ga kologela last week re bua ka access to justice re buile gore the children's court is the magistrate court la e faela go ga magistrate jaanong bui ngwana ha na le dingwaga tse 400 bula gongwe o ka kgona gore ka masira a tswa ha goroga hale ha se tsa tsana sekolo 400 bula ha le kae which means we can vary
that agreement
emma go a letela sega hela gore e re khantele o bona agreement e leng gore mo gone ga e se thola e re berekela re le batsadi e be re boela ko morago eh o heta wena o le motsadi yo leng gore ga o se thola o itumela the terms tse e leng gore they are in the co-parenting agreement eh and ha ile gore wa di you can vary them or you can revoke them
yes
eh wena o le bui ya nong tebogwa e le ena nan le ngwana o bore o itse le ga thokomela ngwana ke o le motsadi o sa ne le ngwana you can revoke that agreement
okay eh ya no u dumela gore ke motse ya no nga nne le
nna o rra gore it's not set in stone
aha ase gore ya no o tsentswe glue hela gore nya o ko hela ko sengwe se kgone gore se hetoge go tswa ka maikutlo a motsadi o mongwe
emma ja no go rover that agreement gore gore o boela kae in which case yanu you have to follow the rules of the court you give the parent o ile go rose re ngwana kana wena yo batang go vary agreement o tsantsa gore o tota ke mo he notice eh gore ke le tebogo yanu ke ta bata gore re change co-parenting agreement ka tsela ya go nna jana
ke batla go botsa hape le Thebe before tswela a ga go kgona ga le gore na le ra go rotlhe be re nna hela ha tshebe re buisana be re dumelana be re tsama sa mokwalo wa kere it's legally binding e be re itirela dicopy tsa rona be re wisa ko ga magistrate kana re bukana re onela lawyer ra rona kana go irwa yang ho without having to go through the khang ya gore ko khotere gore re go buisana ha pele ga le khotlo rona re dumelana nna re le babedi
emma tota that is the advisable position le rona hela re itse se batswana ya kare re ha legal aid yana gantsintsintsi ha batswana ha batsadi bata ko gore na ka dikhantse dintseng yana ra ra hela re re o bana ko ga magistrate the extremely helpful ha go tsana mo dikhangeng tsa bana eh there's a specific section go ile go re wa teng ba the clerks ba ta go thusa gore nya go kwalwa jana go atwe o faela jana so nya ya ka o bua re le ra go thato le mma go thato ra nna ha ba tsere kwala agreement be ra go e faela e be re tswalela le botshelo re itse gore nya mme ditumano tsa rona dintse ka tselentseng jana kana tota re tlhaloganye gore our laws are in place for situations tse di uncomfortable and thank you mma ha ile go rona it's easy nya wa kwala nya wa
then re hedi okay. Onto the next one, Hakira no Horahori, we are done with co-parenting. Are we done with co-parenting?
Emma, unless you have any questions. Tota hela to say Hori, we need to formalize the agreement.
Yes.
It's important.
I think that's very important because Rumpia notle very dumalana, Rumin Nakinale, we hear here, Jamkirina, Tebuyako, Kalhela, Kira, Tatotle Kantuaring, Ebegi Dumalana, Helaka Mulum. So I think the important part, Kyonia Horing, reformalize, Hakolo Helohoring, we should put this in writing. ke signe re signe e be re e faela
emma
okay
emma so janong total let's go on to a situation where janong buile ma go rothe ga o thokomela ngwana mo re neglect or ill treatment of the child re dirile co-parenting agreement re dumana ne gore kwa ena o tsa ngwana ke ra go ngwana ke libile hale ke bere ka go thoka boroko ka ke bona ngwana ke a sa tsheliseng gore molao ko one wa ri
e le nna ke nang le ngwana o e bile on top of that
okay so how to label like section 56 of the Children's Act Emma, once again, I'm going to want to read it verbatim. Gore motswana ikutlwe ka tsopedi gore tota molao wa reng. Emma, ware any parent or relative or guardian. A ke re buile gore ga gongwe batho ba bangwe ba ka tshwanela go thokomela ngwana. Emma. Of a child or any other person having the custody of a child who neglects, ill-treats or exploits the child or allows or causes that child to be neglected, ill-treated or exploited shall be guilty of an offense and shall be sentenced to a fine no less than 5,000 pula but not more than 20,000 pula or to imprisonment for a term not less than 6 months but not more than 2 years.
Mm-hmm. One more time, Tebi. Let's remind her, can haribu aga ngwana re dingwa ke between
Orangwana.
Emma.
Below 18.
Below 18.
Emma.
Okay. 18 and below.
Below 18.
Oh. So what are you Oh, hell I saw reach 18. How old is 17 and 11 months?
Emma.
Was that tooling one?
How old reach 18? Hella fortunate. Unfortunately.
We graduate.
Oh, Emma.
Hey. Okay. Emma.
So, the question is, tell us a hella hurry. When are you in Huru or Tokamela Wana? Kana kwa ena yo nan le ngwana ha ile gore o thoka go moha bo bokaedi jo bo maleba ga o mothokomele jaaka ngwana a tshwantse gore a thokomele sege ga o tse ngwana sente ke sa itse gore Setswana ha se re exploitation se ra jang o re wa motsulola ka ditsela tse di harologaneng ga kere gona le gore a tsene sekwele wena wa ra e morakeng ha ena a tshwantse gore a dire turu a sekwele ga tata tso dipoto tsa size 10 a kere or even sexually exploitation
yes.
Or sexual exploitation I get a kana o letelela gore ngwana gore it says allows or causes
yes
eh le ha wena e swena o dira me o letelela gore ngwana yo a dirisiwe bothatswa kana a thoke go thokomelesega
a go kana go khontsiwe
kana a go khontsiwe o dirile molato ka ha molaong
okay
emma me ha go ntse jalo 5,000 pula is the least, 20,000 pula is the most, or imprisonment, where 6 months is the least, or 3 years, or 2 years is the most. Emma.
Okay. Ya neng ke batla gore re se re ditswetse a kere ya neng ke batla gore re motswana sebaka kana khangye ke a gago.
Emma. Tota bui. Ke thaloganya gore motswana tota o tshwantse gore a lathele ke kopa go etatsa.
Emma.
For clarity's sake gore re tere thaloganye gore ha for the purpose of this section molao ra ha go rileng are ta you are ill treating you are neglecting
okay.
Number 1 yari if you unreasonably fail to provide or pay adequate food clothing housing for the child what are you maintenance ha yari unreasonably fails to make adequate provision for the proper health and care of the child ha ile gore ga unreasonable gore go sena mabaka a utwalang ngwana ha khone go hithellela botsogo jwa gagwe or unreasonably leaves the child in the care of any person or institution without showing further interest in the child o no bua ka motho yo togelang ngwana e be re ha ngwana a le 20 ya ba re mi bile ke batla ngwana ake akere wa e bona gore molao ya nngwe a cover re gone mo without cause
yes
you unreasonably essentially abdicate your responsibility as a parent wa itokomolosa ngwana or it says exposes the child to conditions or circumstances which are likely to cause the child physical mental psychological distress or harm imagine
all right we ikutlotse motswana nang ke batla gore ke go hese ba ka mo 3500131 gore ga ile gore gongwe ona le potso ona le kakgelo di gantse ke tsela gore ra di bona di dintsi mme ba molao ba gone ha ba ile gore ba thata ba lebegana le tsone ditshwanelo tsa bana re ya lokomegeleng Duma FM hello okay or la tshegetsa 3500131 ka romela mogala ko molaetsa ko 7628 1885 Duma FM hello Duma FM? Hello? Okay, a gitse re go diregalang tla ke le ka mongwe Duma FM, hello? Okay. Duma FM?
Hello?
Hello, mme?
E ba dumelang.
Emma, o re tla ka speed ya o tlong gonne?
Nna me ke batla go bua le bona of e ke ya nong ke tla ke botsedi o tse dimetse ke sa di thaloganyeng. Ka ba leletsa go number eng efe?
Ehe, okay, ke tla batla ntsha mogalang gonne mo tla ba leletsa.
Emma, thank you.
Thank you. All right, ile yalo e re ba mbedi metsotso go eng kona kong ya bo le sumela o pedi ntle ke bakanya sengwe ha ke tla boela go gwena. Alright, 3500131 and like re ke kope gore o ikhutso ha tse Duma FM, hello.
Hello.
Hello me.
Hello Duma, how are you?
Duma la re.
Na tsatane la ke mo thabedi.
Era.
Ba tsatane ke bo re ba ile gore ba tlogetse bana. Ere ngwana a tsena bo 15 a tsena bo 20. Mothaba se mo la re ke ra go ngwana. Wena le stepfather ra sa bolo go no thokomela ngwana o mogodisa o mira fete, and then after that ha o sa thola le stepfather ha o setse bana ba le bone bana ba tele bone ba setse ba godile gore you become an enemy as a stepfather.
Okay, ra nya o tla kgelang khone.
Yeah,
thank you. A kru mutlete bu ba gore step gore like o tla nya o nyala ke na le bana a be ke take over, and then a lingling wa tswa ka ko biological father, and then le bana ba no, I've been meaning to meet my dad, so here's the chance. So let's take the next call so that o tlo ba ra ba hela botle. Duma FM, hello. Duma FM,
hello.
Hello me.
Emma
na
ke kopa go botsa ka ya onna le ngwana, and you had asked for help for several times from the daddy, and owe kuru le ditse o kuri we compromise gantsi nna o le ka go stupa to the level ya gore okay, let me try to see how this person is thinking, for we pe gore why are they not coming on board ka go provider for ngwana. And mind you, ho hongwe, ntle ke sa re ho hongwe, your other co-parenter a khona gore a tlhokomele ngwana. So ha o itse o tsene mo processing ya gore o ye kwa magistrate, kre yana go ntse go le bo COVID and everything,
mm-hmm.
And you continue wena gore o sa khone gore o mite di kana ka re di mitse tsa ngwana tse dingwe ka gore kana COVID dirile gore some regulations or maybe some expectations in terms of go sekolong go bakiwe this and that, and the it means more money a ya go godimo, and then you try to reason le motho re kana in the meantime whilst we wait for the court order, why can't we go 50-50 mo o tlhokomeleng ngwana kana go meet the unforeseen expectations tse e leng gore they are here right now,
mm.
And the person will just fail you dismally like all the time. Or tota, hey, your co-parenting is hard. It's hard when, especially when only the other person won't allow one. Like now you face a lot of things. Say long or the niti tango anata every day. Di bona kuena, and you go out of your way to try to meet them.
Okay, nyamere ko utule ngkhone na utlo.
All right.
Thank you very much. I'd like to say bala babedi babu. Hello, Duma FM. Hello. 3500131. Duma FM.
Hello.
Duma lang khone.
Yeah, Duma lang.
Rara ho amogela mo Duma FM ona le potso.
Eh, mane ko kopa go botsa ho.
Rara o ka tswela.
Eh, ho ha ora le mathata re gore ho ara ba mo ho. Nna tsebe le tsola ngwana mo ho mare nna go tsoma la ho tsola ngwana. A ba itlela lo re bo di karateng tsa gago. Wena ha wa tshere ke yena ba tshera motse. tan re batla go itse re gone go ya re rona re thusang kwa o itlela le re masata a mangwe a tswa gone go itlela le re bo re ka re ba ya ya
mhm okay ke lebogile thank you Duma FM hello hello me
re tele ka
emma re teng ke kopa re ira na ka speed nyana ke re re tla ka speed
oh okay thank you ke kopa go botsa gore ha o na le ngwana le re o re botsa mo report abe batho ba ya go kopa thuso ya la ko malaong like go bona ta kere o tlo go bona go mamalaudi ba mmitsa ba dumelana ya gore nya ke ta tsokomela ngwana tsa re go ile go ile be ke thusa mmago ngwana o ka sa se tlokang kana ha tlokang se teng ke ke mothusa e be le gore yana ha tswa wa go nna hela nna hela ha o molle tota ba re nya go di hela ke ta go thusa ha go di hela ha tsontse gore a go thuse o legwa ke mosadi wa gago go bolella gore ga gona madi be ba gona la madi a teng a bo di 15 gore ha go bata bone gore ha go ntse lo yana go ka dirwa yang in case le gore wena yana o fila gore kana mme a ke misa kwa maka strata ane se mo sa go nna wes
okay mme thank you wa bo hello Duma FM Duma FM hello hello okay ha ke mutlo ya Duma FM hello hello all right Duma FM hello hello
hello
mme ke go power re tla tleng khone
nya ke botsa poso hela ka bukhutshwanyana le ga ditse ra tla nna pele mme a di ke botsa gore ga ke na le ngwana nna le motho ya nong ke berekela go gongwe mo molateng ke nna le ngwana go ke bereka nte a re o ka a ka ntlogedisa tiro ka ra go ga molaudi ka ta ka tlogedisa tiro go khote go gore ke itse ngwana ke mo ise kwa etsho a na to monna kwa etsho a sa ba to monna ha ke bereka nte ne a sa ile di go to bona ngwana
ehe o ko bereka nteng o le o tlokomela molapeng o nna le ngwana so ga ba go monela teng
e ne a sa ile di
ehe ma ka le boga I thank you atebi na ko ile one ke o erile le kile gore
ke ta mme ke gongwe ke tadi araba seng mo di le mmogo
because they are almost the same
because they are almost the same santa hela ke re motswana ke merekere di khandi a tsibogelwa ga o eme go ithele ngwana a le 15 o bo re kana ke ntse ke bua le ene kana go a go ga magistrata go a sula hatsa a re ithuteng let's learn that go setse go le busula ha ile go ro setse o moalola go setse go le busula a re thuteng gore gona le melao e leng gore ya re thusa re le batsadi go re basically to lighten the load that's why we have circumstances where melta ba re batho kana nna ke sa le ke mosetse morago go ta ba ntha re ka di 15 khantele o tisa ka di 20 ha ngwa re hana madi ha ngwa re ke mokgaoganya le mosadi wa gagwe yet o na le ngwana ke sone se ke reng motsadi tsibogela semo the minute hela wena le re ra go ngwana le kgaogana dumalanang go santse go le monate dumalanang hela ene gore le tsore keng a re ne ha ba se re kwale molao wa bana gore leta gore rene le co-parenting agreement wa amogela bokana ke amogela bokana ngwana wa rona botshelo jwa ka botshelang re lebile gore re batho ba ba bokgoni jo bontseng jang e ka nna jo bontseng jang re dumalane hela go ise go e gope mme le gale re iphithela re le mo DM ntse leng gore ga re a dira jalo rwale dithakobe go ga magistrata o ska ka nya gore wa sulahatsa eh it's something that needs to be done because ultimately it's not about you
it's about the
that's
child.
The sad responsibility that's the sad thing about it it is about the child re ntse re bua gore everything is done for the best interest of the child janu ha ile gore wa amogela 1000 pula ngwana wa apala ma wa ja wa apara mme o na le bana ba bangwe ba bararo is it in the best interest of the child gore ora ah kana nna ke lapiswa ke ntwa it's not
ga se ka ka wena
it's not about you jaano gona ganna le potso ya gore stepfather ra go ngosa le go ditse ngwana e be re khantela ra go ngwana ba tsatsiri ngwa hela ta re ene o tile ngwana ngwa gagwe bogologolo ne re ha motho a nyala be go teng ya ke motsa le na maninya e bile mma go ngwana ba consent gona le adoption act e ring batsadi ka bobedi ba tshwantse gore ba consent
the biological parents
ha ile gore re yo ga yo mo botshelong jwa ngwana le tshwantse gore le mmate kwa lenteng and he must consent to that child gore ha o nyalwa ya ka o nyalwa yana le ene o tsama namane yeo e tsama alene
mme go na le borraba ba re nna ngwana ke ga sena maane ga a tsamaye le mmaagwe.
What if a ntse a seo mo botshelong ba ngwana?
He has the right to say no.
Yes.
Jaanong ga e leng gore ngwana rraago ngwana wa ta o le step parent o le rraago ngwana yo e leng gore ebile o tse o tsaya ngwana yaka ngwana a gago o sa mo kgetholole mo baneng ba bangwe e be le gore re yo o tswa kwa tswang teng a ba a re mme ebile ke ngwana ke ga ona dithata
jojeso yaanong ka gore nako e re seile tab let's say this in closing gore gompieno yana re ka lo bona kae unfortunately you are not going to answer all the questions re ka lo bona kae
emma o ka re tshwara ko 3932516 3932516 ke gone ko e leng gore o ka re leletsa teng wa lebaganya dipotso tsa gago teng tse e leng gore ga re a kgona go heta ka tsone tsatsi eno le tsone o ka di lebaganya le rona kana wa re tshwara mo Facebook ko Bonela le mo Twitter re mo Twitter at Bonela FX.
Unfortunately there's so much, there are so many questions, and I'm going to forward them to you and I'm going to please ask you to answer them individually to the relevant malore ba sendile melaetsa yalo because they've sent messages but because of time we were not able to address them. So kindly answer to those questions. Thank you very much Tebi, we'll meet again next week.
Thank you so much for having us.
Ooh, what a topic. Thank you so much.
Thank you.
The Human Rights Talk was brought to you by Bonela. Bonela, making the right to health a reality in Botswana.